wafdigani ayaa waxa ay sheegeen in magaalada Kismaayo ay u joogan sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka u dhaxeeya maamulada Puntland iyo maamulka Kumelgaarka ee Shuba. Wasiirka cadaalada ee dowlad goboleedka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in sidoo kale magaalada Kismaayo ay u joogan halka dhacdo dhawaan ka dhacday magaalada Kismaayo oo ciidamo ka wadatirsan maamulka Kumelgaarka ee Juba ay sidii hor yimaadeen gudaha magaalada Kismaayo. Dhinaca kale, wasiirka ayaa been abuur ku tilmaamay warar maalmaha la isla dhexmarayay oo sheegay in ay wadaan qorshayaal ay ku wada hadlayaan maamulka Axmed Madoobe iyo garabka Colonel Barahir Ale. Annagu danaha aan u joogno magaalada Kismaayo kama mid ahaan heshiis ay gaarayaan Axmed Madoobe iyo Barahir Ale, ayuu sheegay wasiirka cadaalada Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame. Wafdigani ka socda maamulka Puntland ayaa muddo 7 ah ku sugnaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Kumelgaarka ee Juba. Dhinaca kale, xeeraalaha guud ee maxkamadda gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay in heegan ay geliyeen ciidamada amaanka Kismaayo si loo xaqiijiyo amniga guud ee magaalada Kismaayo. Xeeraalaha ayaa sheegay inay ka hortagayaan weerar gaadmo u badan oo laga baqdin qabo in ciidamada Al-Shabaab ay ku soo qaadaan magaalada Kismaayo inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxa kale uu sheegay in ciidamadu ay la wareegeen amaanka magaalada Kismaayo si shacabku uu u helo amni la isku halayn karo. Xarkada Al-Shabaab ayaa ku hanjabtay inay weerar ka geysanayso meelo ka mid ah dalka Soomaaliya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Axmed Cumar Saalixi, idaacadda Wadajir, Baardheere.